azaliwa Ali bilionea wa malawi oh, oh. Ila wewe kwa vile nitaishi na wewe Mimi love, mimi love Oh na 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 ah. Kiniacho wewe sherie Tabaki na nani oh, oh. Mintali alia Talia sana Talia lia Talia sana Nisuezani nawe Moyo ranenda, moyo ranenda Miswezani nawe we, Moyo ranenda, moyo ranenda Oh, are we still dating? Ndo nimechokwa ama umetekwa Nawaza na kufikiri majibu sipati Na moyo unachoshakiri kwa mapenzi ya kufosi Kupenda pasipo thamani kwangu tabani Sio sawa ni bora unipe moyo wangu ni ufiche oh, Miswezani nawe Moyo ranenda, moyo ranenda Miswezani nawe Moyo ranenda, moyo ranenda Miswezani nawe Moyo ranenda, moyo ranenda Miswezani nawe Miswezani nawe